Soge, wana leta utahira Ini mtoto wa doze Ino nampaga ngawira Sinibani ya muze Ita kupa utahira Kanisa ni misele Bora pombe talalila Aha, mbaya vipi
Dami mbaya 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 vipi
Aha, mbaya oo oh.
Dami mbaya 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 vipi
Aha, mbaya vipi
Dami mbaya 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 vipi
Aha, ita mpaka mwisho
Dami mbaya mbaya mbaya
Kudeti na watoto
Dami mbaya mbaya mbaya
baby. Umesao hii dunia mapito
Dami mbaya 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 baby.
Ushatekwa na mapenzi ndo nachoona Dhambi kwako imekithiri acha mapema Ukafiri umekithiri kiamo utachomwa wewe Tena wengine washabashiri kufa mapema
Shanga jamani Dhambi duniani Watu wamemkosea maulana Mjanja duniani Wendo kuni motoni Watu wamemkifu maulana
Dhambi kama tsunami Rafiki yako ni shetani Mungu niokoe mimi Shetani apite mbali
oh, I say mbaya vipi
Dhambi mbaya mbaya mbaya
Kazi yako kudeti na watoto
Dami mbaya 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 baby.
Umesao hii dunia mapito
Dami mbaya mbaya mbaya
baby. Unataibisha siku moto Atumetua siri yetu dongo Pesa sina hila neno rangu uzimbae Mpe Mungu maisha yoko pate uzimbae
Aha, mbaya vipi
Dami mbaya 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 vipi
Aha, mbaya oo
Dami mbaya 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 vipi
Aha, mbaya vipi
Dami mbaya 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 vipi
Aha, ita mpaka mwisho
Dami mbaya 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 vipi
Aha, mbaya oo
Dami mbaya mbaya vipi
Aha, mbaya vipi
Dami mbaya 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 vipi
Kazi yako kudenti na watoto
Dami mbaya 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 vipi
Umesao hii dunia mapito
Dami mbaya mbaya mbaya
Teno nyambia nisinya tie dhambi Eki dhambi moto Ikigusa ni hatari Acha niguse kidogo
Wemzembe
Amisomno kole
Wemzembe
Antapata nini
Wemzembe
Acha niguse kidogo
Wemzembe
Mpe Mungu moyo
Wemzembe